Yeah, yeah, it's on, it's on, it's on. Yeah.
Superior size, super eyes. Naanza na ties, watu chogo kwenye tiles. Mitama ya mbasha ukituzingua kwenye kazis. Kwenye parties, kwenye mission. Ukikaa kwa mstari, tutapiga mission. Tutapiga mission. Ukiacha ropo ropo, tutapiga mission. Tutapiga mission. I wanna talk to my people. Wanna talk to my people. I wanna shout to my people,
yeah.
Share out to my people.
Africa na kuma wapi uchumi wakati la kuchini. LNG na LLP TPDC takukuru na tisi. Mali gavi za taifo msizilete ufisi. Oil and gas madini na nilituloga. I wonder why na wapi tulilishwa uoga. Wasomi mpo wapi pesa yetu tuliwapea. Beleka nji mkasome mnarudi mnatuchekea.
Mama tunakuombea uwasome usije kuletea. Salute kwa JK ni Nyerere alitupea. Jeshi ni bora Afrika na mani naendelea. Na tuliombe taifa mema.
Sasa siyo ajira. Elimu yako ni faida gani? Tengeneza ajira. Nataka nivushe mzigo nitatumia hata pira. Haijalishi ni kazi gani, tengeneza ngira.
I see worse times, I miss them. Wate ule, I miss M. Joseph Aule. Pamoja men R.I.P. Well, na water men. Suwa oni TMK GWM Juman Nature. Salute men. Now I check you out of sugar. Si waskin. Na umeni mukazi munya. Na muwe wakiwe usi ni jibwana kubwa. If you know, you know, man. Ukijifanya ujui unakuwa umekengeuka. Utajenga ufa na utaserebuka. Utagonganishwa na mwisho futi sita. Sema hallelujah kwa mchungaji Isa. Soma mbalere huva ni walisia kabisa. I wanna talk to my people. Wanna talk to my people. I wanna shout to my people. Share out to my people.
Nazungumza.